Tila jeje, mabebe tutoke Yaongeze makeke, nakasura makeup kapake Fanya sexy utoke, mi nina vibe tuka wake Iyo chain kwa shingo iweke, utabamba ile mwake Punguza mbwembwe bebe, sijeleta maseke Suna juwa ame superstar, itakuwa je vibe ukiwa Suma baby vitu pigilia Wambeya wakose la kuongelea Fanya tuende time inakwenda Njoo kwanza mamo nipe ilo denda Miss party picha leo, spati picha leo Itakuwaje leo Miss party picha leo, spati picha leo Itakuwaje leo oh,
Natamani nikahonga tagari Mana kana cheze lelana Tena na mifuko iko shwali Tutama zungusha kwa sana Kana kata je ilo uno Kana nyonga je ilo uno
Tusha fika baby, zani time ya kufimba Vimba Akiza unachotaka, weta msikilize mchumba Chumba Usiwaze kusu mavumba Nishachukua chumba Leo naiti mama nikulisa galumba Zile binuka na weka zile chola saba Mama nikuna we Leo nikuna we Nikudalike Kidalipo Kidalipo kalale nacho Miss party picha leo Spati picha leo Itakuwaje leo Miss party picha leo Spati picha leo Itakuwaje leo
Natamani nikahonga tagari Mana kana cheze lelana Tena na mifuko iko shwali Tutama zungusha kwa sana Kana kata je ilo uno Kana nyonga je ilo uno